This is the Mahiting FM podcast.
Hello, Bradon. Hello, Lejoy. Hello, Generali. Libari si baba ntle kai.
Alright,
dog. Rutla ba re alo ba re o kometse di wave ka first re ko gona.
Gotsi di di mmege o tla rena ke itumetse ya just hala go bona hela. Give me joy. Gore khale motho a ile tsa go dira yana. Finally ka di 1 tsa June go le di di hela. Motho ofa. Mara yeah, better than nothing. Alicia me.
No, Rusiame dog, Rusiame re tsapa jalo gore lwana o siama kere.
Yeah, ke siame hela ke mko nyane e blocking yana hela mara na. Number one.
All right. Tsela gompieno go kitikwa jalo International Children's Day. Dr. Janong Raiti jalo gore ntse re le mo go yone. Child Protection Week re batla jalo go ka bua fa ka ga ditshwanelo tsa bana ba rona le gore bana re tswelle jalo go ka ba tlhokomela ka mokgwa le tselentseng jang.
Ee, re go le gore batsadi ba go le ba sa dumele gore bana ba na le di-rights. Me gona no rights gore because of tswelelo pele progress le intervention ya UN le UNICEF. Bana ba na le di-rights le gore le tsone di acknowledged mo botshelong. So children have the right to education, children have the right to health, children have a right to safe environment, to being protected. And gona le the opportunities regardless of the socio-economic circumstances tsa bona gore gore whether o gola o dula ko mokhutlong kgotsa o gola o dula ko mention mo go dimogathaba o na le right ya gore lwana o fuwe education e siameng e maleba o bone pholo e siameng o bone protection o sa nna le stress. So some of the things that we take for granted ke gore bana le bone ba suffer from trauma rena le gona gana gore ngwana ke ngwana la ha ka bona se se sa sia mang gona no tla lebala o ra ka se tlhaloganye gore se a reng o re ga ka utlwa sengwe mme ra lebala gore ga ba gola that trauma has an impact in the development habits ba tsola ba nna ba golo ke fa ka foka phelang batho ba bangwe ba na le depression motho a sentse na le monnyane e tlhagisa le motona kapa ba bangwe ba le bannyane ba dira dilo tse di sa siamang criminal activities la le gore ga ba tshwewe as ba golo so go botlhokwa gore rona batsadi re ithute di-rights tsa bana tse le rona re sa tlhola re ithuta bana ba rona ka re ke motho hela ha le o leng gore ga utlwe sepe is not as maybe a mini adult mare re tseye matsapa a go reetsa se bana ba rona ba se buang especially ga bana ba rona ba ngongorega re gopole gape gore bana ga ba express-e trauma ga ba express-e maikutlo go tshwana le bagolo wena mo e leng gore ga o le mogolo o nna le depression o bonagala gore okay maikutlo a ko tlase ngwana ene gongwe a ka itlhagisa ka go nna violent ora nna aggressive ore a behavior ka tsela e leng gore mme a ba re hee ngwana e ka re o makgakganyana o e ka re o tla batla thupanyana something.
Mm-hmm. Ebile doc ke ne ke buisa sengwe mo tsatsi la mabane gore e kete batsadi re tle re ne too harsh mo baneng ga ba dira diphoso re lebala gore le rona at our big age we still do mistakes me fela e kete re nna harsh thata mo baneng ga ba dira jalo diphoso re ka e amalone kgang e gore ngwana ga a senya kana ngwana ga a dira diphoso o le motsadi o tshwanelo jalo ke go ka reacta ka mokgwa le tselentseng jang.
Ra lebala gore rona re setse re phetse maphelo a rona re setse re ithutile dithuto tse nang re ithute experiences and everything ngwana ene ke gona a fitlhang so botshelo bo all these experiences o santsena a di ikutlwisa gone yanong and o santsena a tshwanetse a ithute di-lessons tsa gage the best we can do as parents number one ke gona go guide bana ba rona gore o nne teng ga a tlhoka go botsa dipotso or a tlhoka go itse gore mama ke dire yang fa go diriwa yang fa o rute ngwana wa gago the right way ya go itlhokomela ya go direla ya go nagana and then o mo fe that opportunity gore a di dire diphoso tsa gage tse gore le ena kgone go ithuta the lessons from that. Number two, as a child, as a parent or as a caregiver, o advocate ya ngwana wa gago meaning gore kore ke wena o lwanelang ngwana wa gago mo botshelong until a kgona go tlhaloganya le ene a nna an adult a kgona go itirela. So go botlhokwa gore ga o bona ga ne re golane go tengwana is raised by a village meaning gore le mewa neighbor le mistress ko sekolong le whoever ga o bona ngwana o mo tsaya jaaka ngwana wa gago and wa mo protecta wa mo thusa mo kgonang teng so o tlele nakongwe o le neighbor o bo bona gore mara ka for next o ka fa dilo ga go diragale sentle gore go na le sengwe se se sa siama se se diragalang na advocate dia ngwana o speak for that child molwanele ga ile gore tshwantse o e o go bua le batho ba di social workers or simole ko maponiseng la ga ile gore batla di bateng tsama o go dira le gore o tle gone go thusa go protect go protect ngwana o so rona batsadi ga ne re gola batsadi ba rona ne ba re shapa matatsinga ga go sotlhola go dumela gore motsadi a ka betsa ngwana gone at the days of corporal punishment tsa gore ga o le stodi go tle go shapa ka ka lebanteng yana gore ba mo kgetlha thupanyana ga le o batle e go lekaneng gore ke kgone go betsa ka yone we have to learn as adults different ways tsa go communicate le bana ba rona we have to understand gore bana ba rona ba sa ntsene ba ithuta ka tsa botshelo and we have to find other ways tsa gore re kgone go dila le bone it's illegal yana or it's a criminal offense I guess go shapa ngwana o monnyane or go shapa ngwana at all so as batsadi tsantsa ya no re simole le rona re ithute another language or another way of communicating le bana ba rona gore re kgone go ba thusa ga bana le di-challenges mo botshelong
gareng ga tse dingwe doctor righty jalo gore le boitekanelo ba ngwana bo botlhokwa thata tshwantse re lebelele jalo not only the physical but also the mental health ya ngwana
go botlhokwa gore ke yone kganye ke buileng ka yone ka ya trauma ga ngwana a le in an environment e leng gore ga ya sema for instance go na le an element of abuse gongwe rre o ita mme kapa mme maybe ga o ita rre that is exposing that child to trauma as well and go botlhokwa gore after that ngwana o tshwanetse a kry-e counseling then go thusa ka mental health ya gage matsatsing a go na le dilo tse dintsi tse di diragalang there's a lot of violence as well ko dikolong bullying is a problem e leng gore bana ba bantsi ba experience and gongwe ga tsena ko lapeng ga a bue so go botlhokwa gore kana psychologist ga se ya bagolo fela psychologist is also available for bana go na le all sorts of therapies tse di thusang bana go deala ka trauma go manage trauma e ba experience-ang or e ba e bonang so sentle-sentle ga o le advocate ya ngwana it means gore you have to make sure gore ngwana oo is afforded all the best possible opportunities city leng available gore le ena kgone go gola e le mogolo o kgona go contribute positively to society le botshelo ba rona batsing re itse gore there's a lot of households tse leng gore bana ke bone ba ba hetang ko lapeng ra itse gore bana gantsi because of socioeconomic prop challenges bana exposed to violence bana exposed to abuse we take it for granted gore you know bana ba batsetsana ba ima because ba banyane maybe ba dira bostoti re sa nagane gore gongwe go na le some element of abuse e leng gore ngwana is subjected to gore a kgone go survive le bone ba bashimane they also go through the same things so re tlogeleng go nna ntse re ruta bana ba bashimane re re hee boys are not supposed to cry we should encourage them to also be able to communicate ga ba batla go ga go na le sengwe le bone ba basetsana to at a home to provide that support that sense of safety for o kgona go bua le batsadi sentle ka golo sentle or go nne le mogolo medi mo community o ene gore o kgona go communicate go bua le ene o mmolele se se diragalang go lapeng
Dok ne ke lebile golo gongwe ga o bua jalo ka ntlha ya bullying gore bullying ga e diruela gongwe ke ko sekoleng ke bana ba bangwe re le batsadi nako tse dingwe re atle re bully bana re se awe gore re bully bana o tlhola o tsoseditse ngwana modumo o kgesa ngwana o kgadiepetsa ngwana wena o re gongwe o a mokgalema ka nte ga o e le tlhoko damage o irang jalo mo boitekanelong le mo tlhaloganyong ya ngwana o
le gantsi ga bana ba rona ba nna subjected to such a ba sa kgone go bua ke mo teng mo o simololang o notice di-behaviour changes gongwe ko sekolong mme se se tla gore gore marongwane e ka re le ene o betsa ba bangwe ore o bulia ba bangwe ore ga a ithute sentle ko sekolong e ka re performance ya gage ya ko tlase gape go nna le those social pressures o tlhele gore ngwana maybe yaka a experience a trauma eo ko lapeng ga a tsena ko sekolong a ba kopana or mo strata ba kopana le the wrong friends a ba feleletsa ge a tsena mo di-habiteng tse di mašwe tseo tsa go dirisa diritibatsi kgotsa gona go nwa bojalwa gape le the way ande generally a behaving tlhela maybe a simolanong a nna involved in criminal activities because antsha stress ke re ke batla gore ke baka antsha stress mara a expressa trauma e a experiencang ko lapeng so go botlhokwa as caregiver or motsadi kgotsa mistress kgotsa mongwe o e leng gore interacta le ngwana ga o simolola o bona mekgwa eo o leke go bua le ngwana pele ga le gore ngwana ga a khone go tlhalosa dilo sentle then o ya to level ya go communicate o kana bua le doctor o kana bua le nurse ko clinicing o kana wa bua le social worker re go pole gore we have to protect our children up until the age of 18 so the only thing bo ka medic ka ka diga le gape ke gore ngwana ya no ga na le police o khona go e consultisa ene a le 12 years go tsena motsadi ko teng a leng available so because of that gongwe as a neighbor or as a caregiver bona gore ngwana is going through things you can also encourage ngwana gore e ya go spetele o re ya go sa gongwe go le gore feela go le safe gore communicate le mongwe ka go thusang khono khona le di counselors ha ke tsora ba sentse ba le teng go dikolo mara ga nore nana re gola ne gona le bo di guidance counselors ba ne go khona go a go bone o bu bua le bona ba bolella gore ke na le mathata a ntseng yana ko lapeng e be go nna ke re go tsane botlhaswa go tsane gore yana go a go bitswa mama le papa go bo go nna le modumo go omangwa mara e le gore go khona go communicate wa sentle kana rena le bana ba ba ntse ba committee ang suicide matsatsing a ba ba attendang ha ba interview wa morago ba botsa gore goreng o dirile yalo o blela gore batsadi ga ba kgathale go tswa ke so go disiwa ke eng eng ko lateng so it is important once one has simula a dira dilo tse dintseng yalo go bua le ene a nngwe se go mo omanya mara go bua le ene sentle le ke go tlhaloganya gore goreng a dira dilo tse dintseng yalo
a utla Dr. Tumelo Leo na go ke one hela se raja ka gale mme re le
if you missed it no worries catch up with us on the same platform MyKing FM podcast MyKing FM 96.7 MHz Sikokelo Salwajo.